waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo ay hanjabaadaha militari ee Donald Trump iyo dagaalada ganacsi ay walaaca ku abuureen xulafada Mareykanka, ayaa khubarada qaarkood hadda ku baaqayaan in dib loo eego xiriirka istaraatiijiga ah ee muddada dheer ka dhexeeyey Australia iyo Mareykanka. Dooda ayaa sii kululaatay kadib khudbad uu ra'iisul wasaaraha Canada Mark Carney ka jeediyey madashii dhowaan lagu qabtay shirkii dhaqaalaha ee adduunka, halkaas oo ugu baaqay dalalka awoodda dhexe leh inaysan dhulka isu dhigin cadaadiska quwadaha waaweyn ee caalamka. Warbixintan oo Sam Dover oo SBS ka tirsan inoo soo diyaariyey ayaa faahfaahinaysa. Donald Trump ayaa ku bilaabay sanadkan 2026 inuu amar ku bixiyey weeraro militari oo ka dhan ah dalka Venezuela, hanjabaado ku saabsan duulaan lagu qaado Greenland, isla markaana weli sii wada dagaalada cashuuraha ganacsiga ee uu si islaamid ah ugu qaaday saaxiibo iyo cadowba. Inkasta oo falalka noocan ah horeyba looga bartay labadii door ee uu madaxweynaha ahaa, ayay haddana si korar ah u damqaysaa saaxiibada Mareykanka, isla markaana ay sababtay in dalkan Australia gudihiisa su'aalo layska weydiiyo. Ra'iisul wasaaraha Canada Mark Carney ayaa arrintan ku iftiimiyey khudbad uu ka jeediyey madashii dhaqaalaha adduunka ee Davos horraantii bishan Janaayo.
Every day we're reminded that the rules-based order is fading. The strong can do what they can and the weak must suffer. And faced with this logic,
maalin walba waxaa layna xasuusinayaa in aynu ku noolahay xilli ay quwadaha waaweyn loolamayaan, nidaamkii xeerka ku dhisnaana uu sii burburayo, kuwa xoogga lehna ay waxay doonaan sameeyaan, kuwa tamarta yarna lagu khasbayo inay dhibaatada qaataan. Marka fikir noocaasi la soo gudboonaadana, dalal badan ayaa isu jilciya inay iskala jaanqaadaan si ay aqbalaadda ugu beddeshaan badbaado, laakiin taasi kuma ay badbaadayaan. Maxaa inala gudboon haddaba, ayuu yidhi. Xukuumadda Kanada oo Mr. Carney hoggaamiyo waxa ay dooratay in ay iska ururiso xiriirkii soo jireenka ahaa ee ay la lahayd Mareykanka oo diris la'aa, sidaana waxa ay kaga falceliyeen cashuurihii uu hore Mr. Trump ugu soo rogay iyo hanjabaadihiisii ahaa in Kanada laga dhigo gobolka 1-aad ee Mareykanka. Dr. Emma Shortis oo ah agaasimaha barnaamijka arrimaha caalamiga iyo amniga ee macahadda la yiraahdo The Australia Institute ayaa ka mid ah khubarada siyaasadda arrimaha dibadda ee qaba in la gaaray waqtigii Australiana yeeri lahayd sida Kanada oo kale.
This is a president who is unconstrained and who is incredibly dangerous. For Australia to tie not only our own security but the security of our region to that is incredibly...
Kani waa madaxweyne aan wax eliya jirin aadna khatar u ah inuu Australia ku xirto amaankeeda iyo kan gobolka oo dhan hoggaamiya sidan ah. Waa khatar aad u weyn, waxayna dhaawacaysaa xiriirada aan la leenahay deriskeenna. Khatarahaasina way sii kordhayaan inta aynu ku xirannahay quwo dabeecad khaldan leh oo sii wada ficilo aan la saadaalin karin. Rajo lagama qabo inay dhaqamada Trump noqdaan kuwa faa'iido leh, ayay tiri. Sahan ay samaysay shirkadda YouGov bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay 2025 oo ay dalbatay machadka The Australian Institute ayaa muujinaya in dadka Australiaanku ay keliya 116 aaminsan yihiin inuu Mareykanku yahay xulafo amni oo aad loogu kalsoonaan karo, halka sahan kasii horreeyay oo la sameeyey bishii May isla sanadkaana uu muujiyey in 54.2% ay doonayaan siyaasad dibadeed oo ka madax bannaan Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in dad badani su'aal geliyaan isbahaysigan soo jiray inta badan taariikhda casriga ee Australia? Dhaqaalaha iyo ammaanka qaranka ayaa ah labada tiir ugu waaweyn ee xiriirka Mareykanka iyo Australia, kuwaas oo ay inta badan xusaan xisbiga Labour-ka iyo isbahaysiga labaduba. Dr. Shorts waxa ay ku duudaysaa in tan iyo markii Trump uu xilka qabtay uu xiriirka dhaqaale ee Mareykanku noqday mid aan deganayn.
The Trump administration has ripped up Australia's free trade agreement with the United States. It is trashing all the rules of global trade, which were, of course,
Maamulka Trump
imperfect, but
waxa
which for
uu
the most part
burburiyey
benefited
heshiiskii
Australia
ganacsiga xorta ahaa ee Australia iyo Mareykanka. Waxa uu tirtirayaa xeerarkii ganacsiga caalamiga ahaa, inkastoo ay ahaayeen kuwa aan dhammaystirnayn, haddana guud ahaan waxay u shaqaynayeen danta Australia, waxayna abuureen barwaaqo. Burburintaasi waa khatar toos ah oo ku waajahan ammaankeena dhaqaale, ayay tiri. Dhanka kalena, senator ka tirsan xisbiga Greenska oo la yiraahdo David Shoebridge ayaa isna ku baaqaya inay xukuumadda Albanese dib u eegto xiriirka dhanka amniga, isaga oo sheegay in isbahaysiga Mareykanku uu Australia gelin karo khatar haddii dagaal ka dhex qarxo Shiinaha iyo Mareykanka.
What we're doing at the moment is not making Australia safer. We're putting Australia on the new front line if there is a conflict between China and the United States.
Waxa aan hadda samaynayno ma aha mid Australia ka dhigaysa ammaan. Waxaan Australia gelinaynaa safka hore ee dagaal haddii uu dagaal ka dhex dhaco Shiinaha iyo Mareykanka. Waxaynu iskeen isugu casuumaynaa dagaal aan ahayn mid danaheenna istaraatiijiga ku salaysan, kana fog qiimaheenna iyo danaheenna qarankeenna. Xiriirka Mareykanku inaynu ku badbaadno iska daaye wuxuu faraha noo gelinayaa dagaalka Trump ee soo socda, ayuu yiri. Dhinaca kale, taageerayaasha xisbiga isbahaysiga ayaa ku doodaya inuu xiriirka Mareykanku muhiim u yahay joogitaanka Shiinaha ee gobolka ku sii kordhaya. Agaasimaha fulinta ee Institute of Public Affairs, Scott Hargreaves, ayaa sheegay inay aragti gaaban tahay in la rumaysto in Australia ka baaqan karto khilaaf haddii Shiinuhu sii ballaariyo saamayntiisa gobolka Indo-Pacific.
If we're talking about a scenario where China actually embarks on a series of military adventures, be it into Taiwan, which then brings it into the Japanese sphere of influence, the idea that Australia...
Haddii uu Shiinuhu dagaalo militari ku qaado Taiwan, taasoo saameyn ku yeelanaysa Japan, fikirka ah inay Australia is-ururiso si aanu dhib u soo gaarin waa mid u yeedhanaya in lagu sameeyo hubka dhigid. Amnigeennu kuma sugmayo oo keliya joojinta xiriirka Mareykanka. Iska horimaad kasta wuu saameynayaa marinada dhaqaalaheenna iyo xidhiidhadeenna dhaqaalaba. Dabcan, habka ugu wacan ee aynu ku xaqiijin karno ammaankeennu waa in aynu xoojinno awoodda ciidankeenna, ayuu yiri. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia, Penny Wong, ayaa wareysiga ay dhowaan siisay warbaahinta Sky News, waxay ku sheegtay inuu Mareykanku weli yahay saaxiibka istaraatiiji ahaan ugu dhow Australia, isla markaana ah xulafada amni ee ugu muhiimsan, iyadoo ku adkaysatay in xiriirkaasi mustaqbalka sii jiri doono. Hase yeeshee, Senator Shoebridge ayaa isagu qaba in hanjabaadaha Mareykanka ee Greenland iyo ku xadgudubka madaxbanaanida Venezuela ay khasab ka dhigayaan in xukuumadda Albanese ay si degdeg ah dib u qiimeyn mowqifkeeda ugu samayso si ay Australia ula safato sharciga caalamiga ah.
It's extraordinary that at a time when we're seeing Australia's most dominant ally engage in repeated acts of lawlessness that we've had almost silence from the federal government, the Labor Party.
Waa arrin la yaab leh innaga oo arkayna xulafadeenna ugu awoodda badan oo si isdaba joog ah u samaynaysa ficilla'aan sharci ahayn inay haddana xukuumadda federaalka ee Labor-ku ka aamunsan tahay. Malaayiin Australian ah ayaa is weydiinaya maxaa naga hor istaagaya inaannu dib u eegno xiriirka Mareykanka intii aynu ku sii dheganaan lahayn nidaam kolba khatartiisa sii kordhayso. Waa inaynu ka fikirnaa sidii aan uga xidhiidh furan lahayn oo aynu si madax bannaan cagaheenna isugu taagi lahayn, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, aad bay u adkaan kartaa in la fahmo sida ay Australia iyo Mareykanku u kala xidhiidh furan karaan iyo sida ay xidhiidh furashadaasi u ekaan karto. Dr. Emma Shorts waxa ay sheegtay in tallaabada koowaad ay noqon karto inuu baarlamaanka Australia si dhab ah u baaro heshiisyada iyo isbahaysiyada lala leeyahay Mareykanka, sida heshiiska AUKUS ee maraakiibta badda quusta, kaas oo ku kici kara Australia, bay tiri, ilaa 386 bilyan oo dollar.
So I think a starting point is with democratic accountability and scrutiny of the deals that we have with the United States in the first place. And I think what that could look like, for example,
bilowga ugu muhiimsan waa isla xisaabtan dimuqraadi ah iyo in si qoto dheer loo baaro heshiisyada aan Mareykanka la leenahay. Tusaale ahaan, baaritaan baarlamaan oo lagu sameeyo heshiiska AUKUS, Ingiriisku wuu sameeyey baaritaan, Mareykankuna wuu sameeyey dib u eegis. Ma jirto sabab Australia u diideysa inay iyana dib u eegis samaysato. Taasi waxay dhalin doontaa su'aalo badan oo ku saabsan madax bannaanideenna iyo xiriirkeenna guuda Mareykanka, waxayna bilaabi kartaa dood cusub oo ku saabsan qaabka uu yeelan doono xiriir dib loo habeeyey oo Mareykanka lala yeeshaa, ayay tiri. Hogaamiyayaal ay ka mid yihiin Mark Carney ayaa ku baaqaya in dalalka awoodda dhexelihii sida Canada iyo Australia ay isu soo dhawaadaan intii ay iska daba socon lahaayeen quwadaha waaweyn sida Mareykanka iyo Shiinaha.
Middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger.
Dalalka awoodda dhexelihii waa inay si wada jir u dhaqmaan, waayo haddii aynan tashan, waa laynoo talinayaa. Waxaan aaminsanahay in burburka ka dhexdhici kara nidaamka caalamka aynu ka dhisan karno wax ka weyn, ka wanaagsan, ka xoog badan, kana cadaalad badan. Taasi waa hawsha u taala dalalka awoodda dhexele, waa kuwa ugu khasaaraha badan marka dunidu kala qoqobanto, iyo uguna faa'iido badan marka iskaashi dhab ahi uu jiro, ayuu yiri. Dr. Shorts waxa ay sheegtay in diirad saaridda madax bannaanidu tahay tallaabada ugu muhiimsan.
So building up our regional relationships, in particular around climate action, around public health, around education, around the things that really do make us safer, and building our networks.
Waxaynu u baahanahay inaynu xoojino xiriirada gobolka, gaar ahaan dhinacyada isbeddelka cimilada, caafimaadka dadweynaha, iyo waxbarashada. Waana kuwa arrimaha runtii naga dhigaya kuwa ammaan ah. Sida uu Mark Carney sheegayna, waa dhisidda shabakado iyo isbahaysiyo ku salaysan dano iyo qiyam wadaag, ayay tiri. Laakiin Scott Hargreaves oo ka socda Macadka Institute of Public Affairs waxa uu ku doodayaa inuu xiriirka ay Australia la leedahay Mareykanku sahlo in deriskeennu ina soo dhaweeyaan.
We shouldn't underestimate the degree to which that matters to countries in the Asia Pacific region.
Waa in aynaan dhayalsanin muhiimadda ay Australia u leedahay in ay dalalka Aasiya Pasifigu Australia u arkaan qayb ka mid ah isbahaysiga Mareykanka iyo NATO. Fikradda ah in tani lagu beddelo xiriirro kale oo lala yeesho dalal kale oo awood dhexdhexaad ah leh waa mid aan miisaan lahayn, waxayna dhab ahaantii dhaawici doontaa isbahaysiga istaraatiijiga ah ee ugu muhiimsan, kaasoo aynu soo koronaynay 70 ilaa 80 sannadood, ayuu yidhi. Inkasta oo madaxweynaha Kanada Mark Carney khudbaddiisii uu ka jeediyey magaalada Davos aanu si toosa ugu magacaabin Donald Trump, haddana Mr. Trump ma uu jeclaysanin u duur xulkiisa, wuxuuna kaga falceliyey taas in uu ka noqday martiqaada horey ugu fidiyey Kanada oo ahaa xubin waxa uu ugu yeeray guddiga nabadda, wuxuuna ugu guudiyey cashuur 100% oo lagu soo rogi doono badeecadaha Kanada haddii ay kaga dhabeeyaan heshiis ganacsi oo ay la galaan Shiinaha. Senator Shoebridge waxa uu sheegay inay macquul tahay in tallaabo kasta oo Australia ay uga fogaato Mareykanka ay u soo jiidi karto inuu Mr. Trump ka aargoosto.
But I think we could expect retaliatory action from the Trump regime. But I think that highlights the need to do it now. What that looks like.
Waxay ila tahay inaynu aargoosi ka filan karno nidaamka Trump. Taasina waxayba muujinaysaa sababta ay muhiim u tahay inaynu haddaba bilowno xiriir furashada. Aargoosigooda wuxuu noqon karaa inay diidaan taageerada hubka ciidanka ee aynu shirkadahooda ka soo iibsanay. Laakiin haddii Mareykanka Australia ku qaado dagaal cashuureed, taas iyaga u daran tahay, waayo ganacsiga labada waddan waa mid xaggooda u xagliya oo u faa'iido badan, ayuu yidhi. Warbixintan oo Sam Dover oo SBS ka tirsanayn oo soo diyaariyeyna, intaasay ku dhan tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.